Peperusha.
Wa Kenya wote Masai Kalenjin, tuko pamoja katatiri na zobils. Yani vita ya nini kandi, nyuma haturudi mami. Basi basi kandona tusonge mbele, Kenya ni moja umba mora.
It's about time here, ya stagia tiwil. Wateni corruption, trouble is in a racism.
Unite, ata kama mwiko sana last night. Kwanza kama ni terani, make sure you unite tonight.
For once, all Kenya's little hands, we move in one direction. No discrimination, let's move as a mission. To she have feeling, Kenya be the tension. We say ya
254, Kabila ni 254. Kwa Kenya ni 254.
Tupendani,
tushikande. 254, Kabila ni 254. Wachahani 254. Ilele, ilele, ilele.
E Mungu, nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki wenga omlinzi, na tukae na undugu. Amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Ukabila ni ugonjwa, unahitaji maombi.
Love me Kenya for the chat, tupe for love for the chat. Amani upendo hapo chat, tupendani, tushikani. Love me Kenya for the chat, tupe for love for the chat. Amani upendo hapo chat, tupendani, tushikani.
254, Kabila ni 254, kwa Kenya ni 254.
Tupendani,
tushikane. 254, Kabila ni 254, wachama ni 254. Ilele, ilele, ilele.
Rich country, humble people, furaha, kitu simple. Kenya, hatuna matata. I say this for my soul. Umoja ndo my goal. Kenya damu, simoli damu. Ilitosa, jama umamu. Kenya ndo baba na mama.
Mama hebu nipeyai, nimechoka na ukabila, chuki wivu na piripiri za siasa mie. Dingi za kiduli muda, alama ya Kenya muda. Wa Kenya, Kenya ni muda. Wa Kenya tuwe pamoja.
Black group ni 254. We stand for peace, love na unity. Chuki ukabila, we've deleted it. If we love, together we could live. Together one for another, divided we fall. Mr. Politician, please keep it clean. We need no wars, we preach peace. From here to all the 47 counties.
254, Kabila ni 254. Wa Kenya ni 254.
Tupendani,
tushikane. 254, Kabila ni 254. Wachahani 254.
K-E-N-Y-A. Wasema nilipanga misi wezi, wasema nilushe mawe misi wezi. So mbili kwangu hairidishi mja kamkamba mkiuku Kenya. Sima brothers. Wasema nilipanga misi wezi, wasema nilushe mawe misi wezi. So mbili kwangu hairidishi mja kamkamba mkiuku Kenya. Sima brothers.
K-E-N-Y-A. K-E-N-Y-A.
Strong Point Records.